yewtere sukaɓe mal fu.
Ko heewi ɓeɗo sukaɓe min jiideli misiddeji ɗi ɓe kollitiɗe ɓe jahan nafoyde honno moɓɓe jarata toon noon ɓe kollitiwde julde yon hunde nafoore sanne ɓe gana fijiroɓe ɗum so ɓami fa ɓe jottikile misiddeji ɗi. Ɓeɗo sukaɓe kollitiwide so jottiki ana nafa honno moɓɓe gattano noon gaɓɓirta saabi de ɓe mbiyo ɗum wajibi noon sa alsilame. Sukaɓe kollitiɗe ko wiya wakkati fuu eɓe gaɗa toon jel jelti kañe e fijirde lemisiddeji ɗi ɓe mbi wona noon wordi kamɓe duko moɓɓe dartata ko ɗum ɓe garta dartude lemisiddeji ɗi. Ɗum waɗi soɓe jotto le ɗeɗo nokkuli ɓe jaha ɓe juula ye hen. Yoga e moɓe juuloɓe lemisiddeji ɗi tawdaka le oɗo hakkille kollitiɗo ko heewi ɓeɗo sukaɓe sona lewru ramadan du a yettaɓe e nafillaji kañe ko nandi e muɗum. Nden ɓe jottoto toon soɓe jottiki du wakkatiji ɓe jeyirdira wakkatiji ɓe dunƴidira ɗo ɓe dari le sorreji ɗi wakkatiji du ɓe pidiran jaati faɓe kaɗa yimɓe julde le dakam. Kanko imam adama kulbali o hollitiwi no laati fu ɓeɗo sukaɓe mbawa haɗede warde e misiddeji ɗi saabi de yowi ɗum e birde jomum fa laato alsilame. O hollitiwde le misiddeji mabɓe ɗe ɓe gondi fiddo hen dabareji won pelle du joƴƴinaɗe ƴewoje sukaɓe garoɓe fa jala mere ɓe tan no kani yaltinirede le arrangaji darnaɗi toon ɗi. Woni noon ɓe gondi gollirde oɗo golle ñalawma hande o ka sukaɓe mbawa haɗede yettede le misiddeji ɗi. Fa hannden le ɗiɗo ɗati goti ɓe kollitiwde kala suka fuu en jottiɗo toon sona waɗa jel jelti na ko nandi e muɗum ɓe ƴewanelo hono hani fottinirede le jamare nde. Kanko oɗo almami noddirteɗo adama kulbali o wi wajuɓe saraɓe gattana sukaɓe hakkille ƴeewa yallah soɓe gara julde du ɓe julda hono yimɓele woɓɓeɓe gorrino. Fa hande oɗo almami waɗi noddago fewde sukaɓe tinno maranidi soɓami fa naati le misiddeji ɗi golla honno wira gollireno juulo du honno wira jamare nde juldano tinno ɗala ko wakkati fo gatta duko kañe ko nandi e muɗum. Julde yoɗum fina tawa ko anda le nokkule meɗen ɗe soɓami fa nafillaji ɗi jottiki du noon sukaɓe gori jottoto le nokkule ɗe woɓɓe gaɗa e nafillaji woɓɓe do tan goɗɗum naɓata ɗum en toon. Ɗo kadi ten kikiɗe hande dow yewtere meɗen yowide dow sukaɓe nde yeji jeɗɗire warore
yewtere sukaɓe mal fu wonno.